This music.
Tetikwirizane monga muliro ndi chuste sangapitikizane kwati koswe ndi mpusi kuchimula ni maesa koma simuchinja kakubazano ndiye nkanikasa ningopuwaka nikafuno kamba mumafuno kukaka nanileza vipanga oke okay, bebi endani kakozi naesako naesako
Scoop it another one, Lee, from the big blocks. Now say, bad boy.